Yeah. Emirates Fam Record. Kwala. Yeah. Yeah. Dala, sukela kudala thina sayenza le way isinqonywa nditho ngapha nangapha sibaseleka sitshayana nensango before siperforme sibakhilela kwishow nawo abasibuleli bafuna usibulela nxa sesifile bafuna usirecognize nxa sesifile how can umsebenzi wethu uba ungawuthatheli ntweni ngoku sisaphila nathi sicengana nale fame sifunana nale mali ukuze sondla abantakwethu family zethu ziyakhala zithi masiyeke nalo mculo bathi thina asikwazi kuba lo mculo usegazini yiloo nto sisaphile ngawona namhlanje kude apho siyakhona ngalo mculo sizoncekelela bebhizi bona besixeka abanye benza ingathi abasimameli kodwa emacaleni bayasimamela babhizi ngapha basijongile every move that we moving forward madala noba bangathini soze siwuyeke lo mculo sizowubamba okweso sihlahla sikwencele kuwonoba konjani magenge masiqinisekeni kulo mculo one day nathi sizofadala ngalo mculo bafethu ngiyazi ukuba kukhona amaxesha wokuba singawuyeka lo mculo silahle kwanto siyeke kwanto kodwa ndandicela bafo bethu ningatyhafi ukhenga tyhafa noba nivuyisi enemi enemi zethu zihlale zikhona axwele amahate mfethu ndiyaxelela kapheli noba ungaya kweliphikazi uyofika kuxwelene ne-hater the one who are close to you are the real enemies kuba wansi naxabana uvela izinto ezinkulu abanye babhizi ba-exploda bayeqhushumbo kwebom bafuna ukubulala kanti wena mfana titi ndiyaza unobhubha ndebekile niyaphila kuwe ngaphakathi ungazuyeke nalo mculo ndiyakuinspayerisha ndikunika ndithemba hlalapho ungayekeleli le nto unayo madala isuka akude ye nezinyanya ziyavuma ziyanqina nditsho namanqina wakho owokopolene nawo wasekho xa kwakho duze kwakho bahlehlele lo mculo alini ukuba pusha ungayeki just be a soldier without no enemy sasuye ndawo madala ndiyaxelela uyozibaqa uwedwe naphina waza emhlabeni wedwa yima qiniseka bombelela nalithema ndikunikeza ndiyagayeza wena xesha uzolenza one day it's your day it will come by your way strike your goals and strike your goals and be happy.